VOA. Tone raduni VOA se kanta fa noromot. Radunivio se kanta fa noromwa wita ta gijimata ta galgal saati la mawda ka saati sadit metrbani di demila ma di demishani soddomi tokrat Washington DC rasani dabarsun khuno ejalkam. Altuma folinte sanagaa jechana ga sanfun mudden kudani ja barkum la maf kudani sagali khaysi jira ga nara se no fagon jirvio e fa noromo nail saati fi metrbandi raja ka sojirtani anen sora la khete
kano dudu bisumwani na modandi ti daggeffato ta kenya angwa united states to korea kaba yali nuclear update gara na genya mariya chu takkaru fta amalle wamiche saduma de sani juru matotto do raqamnu ke satoko
Ethiopian guya furin dubatte satellite mata fi wol tokko hacce ftu fi tolko facu fi kur fojirt wulchoti abao wan biite ke sijirtu filanno etti anirati khale ambot biya wol mariyatan UNHCR baqata waraan hiyyumaa fi mootummaa nabbarree baqachiis miliyoon hedduuf gargaarsu walitti qabuu jirti. Dhaabbileen siyaasaa Oromiyaatiif naannoo Amaaraa rakkoo yuunivarsitii irratti mari'atan kilabiin Ispaanish Real Sociedad gurbaa Afrikaa tokko kontiraat ganna sadiitiin yeroo miliyoon 100,000 bitachuuf jala maruu jirti. Waan arsanitti nu keessaa tokko oduu namoonnitti.
Manni maree bakka bu'ootaa United States President Donald Trump taayitaarraa buqqisuudhaaf sagalee kennuu jedhamee ennaa eegamaa jiru kanatti dimookiraatiin miseensi mana maree murtii seeraa United States olaanaan tokko manni maree murtii seeraa taayitaarraa buqqisuu sana geggeessu bulchiisa Trump keessaa aangawoota ijoo dhugaabaan sadii akka dhaggeeffatu waamichatti dhiyeessee jira. Manni maree murtii seeraa United Statesitti hoogganaan garee sagalee xiqqaa Chuck Schumer hoogganaa garee sagalee wayyabaa Mitch McConnellitti xalayaa barreessaniin manni maree murtii seeraa United States eeggataa hoogganaa bulchiisa White House Mike Mulvaney gargaaraa Mulvaney olaanaa Robert Blairii fi gorsaa nageegumsa biyyoolessaa duraanii John Boltoniif qondaala baajetaa Michael Duffey waamee dhuga ba'iinsa isaanii akka dhaggeeffatu waamicha dhiyeessan aangawoonni afranuu ammaan dura koree mana maree bakka bu'ootaa United States dhimma sana geggeessu duratti akka dhiyaatanii ragaa ba'an gaafatamanii tokkoon isaaniiyyuu hin dhiyaanne jechuudhaan komatu Schumer. Mootummaan Kooriyaa Kaabaa hanga dhuma waggaa kanaatti akka marii waa'ee niwukileeraatti hirmaattu yeroo murtaa'e ennaa eegamaa jirutti dippiloomaatiin gameessi kan United States akka mootummichi Pyongyang tuttuqqaa wal dhibde hammeessu dhiise waliin dubbii dhimma niwukileeraatti seenu waamicha dhiyeessanii jiru. Dhimma Kooriyaa Kaabaatti bakka bu'aan addaa kan United States Steve Biegun magaalaa Soolirraa kana dubbachuun isaanii eega Kooriyaan dhukaasaa yaalii misaayilaa lama geggeessite guyyaa xiqqoodha booda. Kooriyaa Kaabaa yoo United States ejjennoo isheerraa gad hin buune yeroo ayyaana waggaa dhalata Kiristoos yookaan Kirismaasitti kennaa rifaasisaa akka itti ergitu akeekkachiistee turte. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan guyyaa afurii booda saatelaayitii kan ofii gara hawaatti ergitu ta'ushee ibsuudhaan kun ce'umsa teknoolojii biyyattiitiif bu'uuraa ta'uusaallee dubbattee jirti. Teknoolojii waliin tarkaanfachuun guddina dinagdee dabalate roga maraaniyyuu gumaacha guddaa qabaa jedha waajirri ministeera innoveeshiniif teknoolojii kan Itoophiyaa Tsahaay Damxootu Finfinneerraa gabaase.
Itoophiyaan saatelaayitii gara hawaatti erguun jijjiirama damee teknoolojiin jiru kan agarsiisuu fi guddinni biyyattii damee kanaan sadarkaa maalirraa akka jiru ni mul'isaa jedhame. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif saatelaayitii ofii ishii gara hawaatti furguggisuuf qophiin xumurameera kan jedhan ministeera innoveeshinii fi teknoolojii Itoophiyaa Dr. Geetaahuun Makuriyaa saatelaayitiin Itoophiyaa ETRSS1 guyyaa gara hawaatti furguggifamtu haalli qilleensaa mijaa'aa ta'uu raagni haala qilleensaa hanga ammaatti jiru ibseeraa jedhan wayita miidiyaaleedhaaf ibsa kennanitti.
Baallan marrajaa masarat taasisaa 10 xawaat. በላውንቺንጉ ዊንዶው ታይም ዊንዶው ላይ ያለው ያየር ጻይ በጣም በጥሩ
አከለከውሽ ፈረንጆታት በረኩመ ለማፍቁደሰገል ኬሰት አዱኛን ሳተላይቲን ገረሃዋት ፍርጉግፍቴ ካን ኢቲአርኤስኤስዋኒ እሰሰገልተሚ ሰግላፋ አከተውስ ኢብሰሜራ ቻይናዳ ገረሃዋት ካለርገምዱ ሳተላይቲን ኩን ወይተ ፍርጉግፈምቱት ኢላሉፊስ ጂሊቶኮ ገረ ቻይና ታይዋኒት አከይመሉስ ዶክተር ጌታውን ኢብሰኒሩ
የኛ ሳተላይት ስትሄድ ያለውን ሂደት ለመከታተል ናዊትነስ ለማድረግ ከተወካዮች ምክር ቤት አምስት አባላት ያሉበት
አልሞል ፈካቱን ቡፈተ ሆርዶፊ ሳተላይትቻ ካንፍንፍኔ እንጦጦትስ ቃሞሊን ገራገራ አርገሙዳን ስርንቻ ኒሆርዶፉ ጉያድ መካነ ገነመ ሰዓት ሰዲ አደባባይ መስቀላ ፍንፍኔቲ ቦጭ ሳተላይቲ ኢቲአርኤስኤስ ዋኒ ከንታይ አገርሲሳ ያታ ኡመኒ አከዳወቱፍ ጀረን ዶክተር ጌታውን
በታስበውና በታቀደው መንገድ እየተከናወነ ስለሆነ ለህዝባችን መግለጽ የምንፈልገው ሁሉ ነገር ተጠናቋል። ሁሉ ነገር በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ኢቲአርኤስኤስ
ሳተላይቲን ኢትዮጵያ ኢቲአርኤስኤስ ዋኒን ኩን ቢየቲፍ ቡአሌ ሄዶ ከቀብዱ ትብሰሜ ገመቆናቲን ጅጅራ መሐለቅ ለንሳን ቡራሌ ምሶማ ቢየቲ ሰደርከማል ረከጅሩ ፊድ ኢሞ ተገራገራ ረቲ ኦዴፈኖ በላ አከከነቱ ዱበተሜ ኢትዮጵያን ሳተላይቲ ከንሽይተ የከና ሙዴ ኩዳን በረኩማ ለማፍ ኩዳላም አከለኮፍ ኢትዮጵያት ገነማ በሪ ሰዓቲ ኩዳላማ ፊ ደቂቃ ዲግደሚ ተኮቲ ገራ ሐዋት ፍርጉግሱፍ ቆፒን ጥምራሜራ ጅራን ዶክተር ጌታው መኩሪያ ሚኒስቴር ኢኖቬሽን ኢቪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ቡፈተራያ ኢትሳቢያ ሃራው ኩታ ቡልቺሳ ገሪታ ኬሰቲ በንሲሰኒ ጅሩ ቡፈኒራያ ኢትሳ ኬንያ ኩን ከበነመ ጅማተ ደብሬ ከነዮተው ረኮ ነገኛ ካበባሃ ኬንያ ጅሩፍ ፈለታ ጀደማ መናማጅራ ገልሞ ዳዊቱ ናይሮቢ ረገባስ
ኬንያን ኩታ ቡልቺንሳ ካበቢያ ቢየቲ ካርገምቱ ጋርሳ ከሰቲ ቡፈተራ የተሰብያ ሃራው በንቴጅርቲ ኩታ ቡልቺንሳ ጋርሳ ካል ሸባቢ ወዱ ኢትበላ ደቀብሲ ሲዮቶ ኬንያንስ ከኑማላልቴ ረኮ ከነፍሩ በንቴጅዳን ፕሬዝዳንት ኬንያታን ዮጅማ ተርቤ ዋሬ ቦድ ካምፒራ የተሰብያ ከነበነን
ዲ ኢስታብሊሽመንት ኦፍ ዚስ ኒው ባራክስ is part of our
bufatni rayet sabiya kumbana mun qama karor ramaddi fi umndinde tirayet sabiya kenya ulkasoti bulchin sikiya rayet sabiya amma yesuf wanteunda nimijesa kunis israya wanet sabiya kenya kayo kesenin cimtani karamaranda ngabiya akayegden isindende sisufi jechundubatan
that you remain seized of your mission to protect the sovereignty of
debelenis kenyatan bufatni rayet sabiya kuni deenye danga somalia ratti banamun nagenye somalia fille gari tawi manijiru etumanis turti sanitini demi wajire immigration gari sa kan cufame ture lafaban sisani project ya nisadur rahumne electrica megawati shantemi afurmadisus achumatte bisanijiru gari mankarar somani matamo al shabab kenya kesuma kutabu fandrayet sabiya harawitti banami gari sa kesatti yo eddu bala kan dakapsisu yoto torben durale konkolata gejibaratti duka sabane nami kudana jesunsa niyade tama gaba sagale amerikaf kelmodait nairobi
oduna mafkamnu dagefeto kenya kanuma
taduni vioe sekanta fanoromo chakasu jirta አምቦ ደበራ ሀዩድሬና ድብልስማ ኦሮሞ ቦዳ ወዲብሳ ፍላነ ኢትዮጵያ በርኩም ለማፍቁዳን ኢላማ አክሲን ነጉማንዱ ማቲኖ ጀና ጀለቲን ካለ ኡመተ አምቦትም አከ ፌደራሊዝም ኢለን ዱበትን ደብይን ነው ጀና ጀለ ምርካንስ ናኮር ማልካትን ወርክ
ኮረ ከሌሳ አዲብልስማ ኦሮሞ ስታዲየም አምቦት ኡመታው ጀንታ ሲረት ሀዩድሬ አባው ኦቦዳው ዲብሳ አዲብልስማ ኦሮሞ ሴራዋታውን ቦርድ ፍለኖ ቢያሊሳራ ፍለኖ በረና ጀቹኒስ ከምበረኩም ለማፍዲግ ደማይረት ጌጌ ፎሙረት አከይርማቱፍ እየማ አርገቹ ይሳፍ ገመቹ ይሳኒ ይፍሰቹዳፍ ኡመተ መጋላ አምቦ ጊዶ ተርገሙ ይፍሰኒ ጅሩ አባውን ኤርገፉል ባነ ኩደሸን በረኩም ለማፍኩደ ሰደቲ ገረብያት ገሌ ጀልቀበይ ቀብሶ ከራነጋ ጊጌ ሶፉ ኡመተውሊን ፍላፍ ሪፌንስ ተይወጀቻ ድራጀቹኒስ ዱበተኖ ኦቦዳው ተውሌ ሚሴንሶትኒ ኢሳኒ በከገራገራ ጀለን አመዩ ሂዳማጅሩ ጀቹን ከዲሳንዱበተን ፍለኖን ፉኩም በቆና ሰዲቀባ የሮቆጲ የሮፊልማታ ፊ ፍለኖን ቦደጅረንቲ ነጋነከቱ ሙረሙፍ ሁንዱጌ ሂሳባቹ ቀባጀቹ እንዱበተን አዲብሊሱማ ኦሮሞ ደንታው መተሮሞፍ ሰውተ ብሮ ኦሮሚያ ከስጅራተን ከበቺ ሱዳፍ ሱዳተኩ መሌ ኦሮሚያ ከስሶቹ አጅራጀቹን እንዱበተን ኦቦዳውድ ኦቦዳውድ ዲብሳ ዲሞተት ይፈኖት ከኒኔ ሁጀና ጀለን ሐለከና ዲብሰን ይጅሩ
ሞታ ኢዮታ ደኑ ካንአታ ፌደራሊዝሚ ካብደሬሳ ኤራዲያ ካበዳ ንደመሎኪ ካንናምቶኪ ላልቲቴ ነጋፊ ተዝረፊ ቢጃ ስና አርና ላፋቲ ባፊ ትሬ ኦፊ ሙቴፈርና ኡመታ ላልቲቴ ላልቴቀም ኑረት ኤንተመሪ በጣ ጎሌቦነ ሙዴሰን በርኩመለማፍረሰደን ቱንተ ኢዳሩ ወሪ መለቴ ስሌ ቱንቲኩን የሮ ገባብዱ ኬሰት አከራቺ ወዲ ብለኖ ብረቶኮ ያተሚላማ ኡማላማ ኩደሰደን እቲ ገረብ እንዶምና ተካምፈቲ ብለጀኔ ወጀታ ይዘ
Kuntratis imma gudina biya sahau ide kapungaran azatangan amsus akar baru adil semua orangmu dan Malaysia tak kau pawai untuk entai dan soli yakin bakuul tersara si sabramu tawai asau harisa yobiu panas.
Sirni federalizimii sabdaneessate akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaatiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. Yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif ga'ee keenya ni baanna jechuun dubbatan. Dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin gireessaa murteeffatu qaba. Kan jennu sagalee kennatu bulchiinsa gaarii isa bulchu mudachuu. Tajaajilu hawaasa karaa dinagdee siyaasaa fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota adda addaa uummataa ibsuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. Akkasitti aangoo siyaasaa uummata harkaa yoo seene rakkinoonni qotee bulaa fi lafasaa mirga ofii qabaatuu fi aangoo bulchiinsi inni mudate qabaatuun dhibee dhufu ofirraa. Finfinneen seenaanis akkasumas uumamaan teessuma lafaatiinis handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekame gaafa 1931 abduun daangeffamu qabdi jennee amanu.
Bakka bu'aan paartii kongiresii federaalistii Oromoo obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan ergaa ittaanu dabarsanii jiru. Dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiiseen ture.
Maqaan kiyya Abdurra Imaamaan jedhama. Marii yoo dhaan akkasii kun uummanni keenya yeroo ammaa kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun uummata kana burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jira. Isaarra mariidhaan akkana iddoo hundattuu yoo itti fufe baay'ee gaariidha jira.
Asuma ganda duwwaa lamaan jira. Bakka ga'uu kan danda'u yoo tokko ta'anii waan baay'ee jaalala ga'eef kanaaf nuti immoo warri Oromoo taane warri wajjin taane jennee wajjin waliin taane waan kana iddoon ga'u barbaachisan jedhu.
Lammiif caalaan jee magaalummaa boo keessan jiraadha. Hundumtuu tokko ta'ee ciminaan tokko ta'anii wajjinni nama galmaan geenye ammas Oromoon inuma mo'a.
San namaan jedhama. Magaalaa Finfinnee irraa hawaasa mariisisuun umrii keenya keessa qeerroon jiru kun dhugaa irratti waan hundaa'e qofa. Kallattii sirrii ta'e qofa qabatee deemuu akka qabu kallattiin kun duraa kana ta'uu qaba waan jiru kan hawaasa mariisisa malee arguun danda'an waan ta'eef keessaa'u dhaabbileen Oromoo bakka bu'aniitiin isuutti bakka 4-5 dhaabbachuu iddoo tokkotti bakka tokkotti marii akkanaa godhuun gaaddisa tokko jalatti deebi'aniitiin mari'achuun furmaata qaba uummata Oromooti jedhee yaada.
Uummanni Oromoo waan itti waliigaltee maaluma injifannoo hundayyuu qixeessuu murteessuu kan danda'u tokkummaa waliigaltee yoo qaba kennaan guddaan tokkummaa bichaa mootoo hin taane. Rabbeezaa suuraa irratti wal mari'annee maalumayyuu biyya keenya waan hundeessu hin jedhaani. Isa beekaa keenya kunkunsinee qabne wallaalaa keenya beeksifanne kanaan tarkaanfachuu dandeenya hin jedhu.
Kora kanarratti obbulaan Qabsaa Laggasaa Wagii, Aaddee Taafarraa Wagii, Aanaa Adaa Bargaarraa, Obbo Baqqalaa Wagii ammoo Meettaa Roobiirraa argamanii turan. Korri kun guluffii fardaa fi walleewwan dhiyaatan adda addaatiin miidhagee oolee jira.
Abbaan biyya isaa takkamii mirga dhaba. Abbaan biyya isaa takkamii mirga dhaba. Jettee nurraa kaasuu barboota gabrummaa. Nuuf eeggatee daandii qabsoo bilisummaa.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Adunu VOA saganta afan oromoo caqasu jirtani waan itti aanaa dabarfartilee oromiyaatiif naannoo amaaraa rakkoolee yuunivarsiitii keessatti mul'achuu jirti jedhan irratti mariitti jiran itti gaafatamtootti dhufti uummata waan gargar fageessa dhiisaniitiin waan uummati waliin qabu jajjabeessu wayyaa jedhani jedha Muktar Jamaal oduu Finfinneen wargan.
Mariin guyyaa har'aa kana Finfinneetti hoggantoonni siyaasaa naannoo oromiyaa fi naannoo amaaraa keessatti socho'an rakkoo tibba kana dhaabbilee barnoota ol aanootti barattoota gidduutti uumame. Lubbuu barattoota hedduullee galaafate akkaataa fala argaturratti waliin mari'achuudhaaf wal gahaniitiin jiru. Marii kanarratti rakkoon gidduu hawaasaatitti uumamaatiin jiru akkaataa dhaabbaturratti caalmattiyyuu qaamoleen hawaasaa lamaan walitti dhufaniitiin haala jiruuf jireenna isaanii caalmattiyyuu cimsanii waliin akka cehuu danda'anirratti kan hojjetamuudhaaf kaayyeffatame ta'uu dubbatameetiin jira. Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin haasaabaniinsaa kan taasisan ambaasaaddar Xurunas Zeenaa akka dubbatanitti hoggantoonni siyaasaa hawaasa kana lamaan gidduutti dhibdee uumuu wal faalleessuudhaa fi wal dhabsiisuudhaamanna walitti dhufeenna isaa waan cimsuu danda'u irratti hojjechuu akka qabaatanillee waamicha dhiheessanii jiru. Yeroo dimokiraasii mari'ataniitiin waliin rakkoo faluudhaa danda'an kan jedhan ambaasaaddar Xurunas Zeenaa ilaalchi garaagarummaa guddaa qabaatu maallee jiraannaaniin waliin mari'achuu fi haasa'uun fala jedhan. Waltajjiin kun walakkaadhaan sabaa himaaleedhaaf cufaa kan turee fi dhaabbilee gama lameeniitu bakka bu'uudhaan miidiyaaleedhaaf addatti gaafiif deebii kan taasisan hayiduureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa fi gama dhaabbilee naannoo Amaaraati ammoo dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raa'ii Obbo Siyyuu Mangashaa dhimma waltajjii kanaatiin walqabatee ibsa kennaniitiin hin jiru. Hayiduureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa rakkoolee akka kanaa walitti dhihaataniitiin furuun fala ta'uu keessattiyyuu mariin bu'uuraa qulqullina irratti hundaa'ullee barbaachisaa ta'uullee kaasan.
Rakkinoonni dhalatan kun garatti deeman kallattiin isaanii yaaddessaa ta'uu fi uummataaf uummata gara walitti buusutti dhiibamaa waan jiru ta'uu irraati. Kaka'umsa fudhatanii mootummaan federaalaa mootummoota lamaan bakka argamanitti dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi dhaabbileen siyaasaa Amaaraa bakka tokkotti mariisisanii marii kanarra dhiisaa waan ta'eef akkamitti ilaallaa waliin akka mootummaa naannoottis akka paartiilee siyaasaattis akkamitti ilaalla kan jedhu haasofne.
Dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raa'ii Obbo Siyyuu Mangashaa akka jedhanitti wal dhibdeen saboota gidduutti uumamu dhaabbilee siyaasaa bu'aa kamiyyuu kan irraa hin arganne ta'uu isaatiin wal qabate rakkoolee kanniin furuudhaaf ammoo hoggansa siyaasaarra itti gaafatamummaan guddaan jira jedhanii jiru.
Baandi laayi gaaraa miyaadarguunan bagaaraa bamaagolbat baliyyuunatti dammuu
yaala. Waan tokko nagodhan tokkummaadhaan cimsataa kanneen garaagara qabnu ammoo addaddummaa keenna kabajataa gara fuulduraatitti siyaasa teessoo minjaalaa irratti haala naga qabeessa ta'een mariidhaan rakkoon keenna hin furama jenneetti ni amanna. Mariin kun hayyoota siyaasaa Oromootii fi Amaaraa gidduutti haa eegalamuu malee bu'uurasaa cimsataa haalli siyaasaa biyya keenna keessa jiru tasgabbaa'aa akka ta'uuf dhugumaa fi ilaalcha sirriitiin itti gaafatamummaadhaan qaamoleen siyaasaa hundinuu haala kanaan walitti dhufanii waliigalteen biyyaalessaa fi tokkummaan biyyaa uumamee wantoonni waliin nu dhaaban duudhaan biyyaa walitti qabnu adda baheetiniin waliin akka misoomsinu garaagarummaallee yoo jiraate walii kabajaa akka jiraannu uumuun ni danda'ama jedhan. Waltajjii kanarratti kan argame ta'an siyaasaa fi daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaar Muhammad illee wal dhibdeen yeroo dheeraadhaaf hawaasa kana lamaan gidduu akkuma jirutti walitti dhufeennaa fi michummaa gaarii tullee ture jedhan. Yeroo rakkoo akkuma waliin dabarsan yeroo qananiillee waa heddutu jira. Kun walfakkaatoo kanneen mudataniif ammoo hayyoonni siyaasaa walitti siqaniitiin mari'achuun murteessaadha jechuudhaan kaasan.
Uummatoonni Amaaraatiif Oromoo kun uummata yeroo dheeraadhaaf wal cinaa jiraateedha. Waliin jiraatedha. Yeroo kana keessatti yeroo wal lolaatti ture, yeroo walii tolaatti ture, yeroo walii tumsanitti ture, yeroo immoo walitti bu'anillee ture jechuudha. Kanaaf biitummaan kanaatiin kan ijaaramte rakkoon biyya kanaatiis irra caalaatti kanaan wal qabata. Kanaaf hoogganoonni siyaasaa saboota lamaanii kun walitti dhufanii waliin mari'achuun walhubannaa uumuun biyya kana ceesisuudhaaf gara dimokiraasiitti deemuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa hanqisuufis taate walitti bu'iinsa hoggaa dhufe. Osoon babal'anne to'annoo jala oolchuudhaaf biyyi miidhaa guddaa akka irra hin geenye hambisuudhaaf mariin hayyoota fi hoogganoota saba lamaanii baay'ee murteessaadha. Wanni kun silaa dursee godhamuu qaba ture.
Waltajjii kanarratti hayyoonni siyaasaa gameeyyii kanneen akka obbo Leencoo Lataa, Dr. Dima Nago, Akasumatamo, Hoganan Press Secretary, Wajira Mumme Ministera Obo, Nugusut Laun Dabalete, Hoganton Nisiasa, Garagara Erete Argamanijuru, Marin Imma Kanarati Yefati, Kun Kanjel Kabaosontain, Kanandura Leta Asfamatin in Kanture, Kam, Itipufin Samari Kanandura Leta Uisati Kan Kafami, Gabasa Radio Sagale America Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinera.
Adun VOA saganta afan oromo caqasu dirtani sporti dabar akumre fujenne la liga gruba afrika to kontrat ganne saditi biro million dibeto kotin bitachu jalmaru jirt gruban matin isa ertrato kamo klabi messi ronaldo farrati goli to kugalche walkette torba la mandu bajal qaban mata odu sportit Tabata kubba mila Barcelona Ansu Fati betu lagittani dalota nam Afrikati gruba Gini bisaut la liga ke sa klabi jolle gan diddemi tokko gadi irratti tabateti nam full dur tabatu fi tabu guya den gadda klabi ni sa Valencia walin shani flama mote goli tokko monam golche drubu se Barcelona war gruba kana bitachu fe du ke sa tokko war bitachu jalmaru jul society Alexander Isak klabi sa klabi Ronaldo of Messi fa ke satti chocho do waiting goli tokko galche walkitte bahan gruban kunin mati ni sa nam Ertrati Mutuman China wan tabata kubba mila Arsenal bekaman Mesut Ozil biyisit injedet dallante tab Arsenal if Manchester City biyisit television in da wachu nam dorti. Masutin dalota nam Germany ti China n muslimu guri magala jingetti walt gurte hiite tin il itabachu jirti jedetin dubbat Mutuman China amma kunini wan darati jeden addunyani Nami muslima heddut China khisat milion tokko oli China khisat tila jirajetetin akmale iyu fi jirti. Drogomisse kafa Uganda titijiran Ethiopian baran khe sinjiru tamba biya furiti wancha fwalti walt hafe jarale bor gargaribasan Kenya fertra Uganda af Tanzania ni bor walti waltabatani achi wancha addabran. Drogomis sporti fi turban Romo Australia baran turbal tabarana turbala mandubati Victoria jalkabani sporti kofamiti turban Romo turban koba tabla taba afkobla cheho waltabahan hariyan hiddu nifrafitan hiddu waltulufanitin wan hiddu walin kabatani jel obbo Wazel Ibrahim refu Australia kandubis drogomin kubwa mila barana klabi Romo kubwa mila sadeti walin tabata maka kakam bafatan toko ak Australia ti kana kuromo tim bafatan yen.
Dandenong Tigers Gada Football Club Oromo Youth, Oromo United, Tarnet United, Adubira, Dire FC, Warabi.
Guyasun malfajer drogomi sporti male wane gurdon jirama wane dibin.
Ada Oromo garsisu da chirati, ada Oromo nanno Oromo undira, jolete diko no amakurani gadi fi hang urmishan jiddu jiran. Drogomi muna kubba kabani akasumana masis fi gicha jira kubba harkati jiro. Guya bashannana guya umajichu.
Australia tan nami Oromo agam kejja.
Akada genyetti ga nama Australia wuli galaga Oromo kuma dida mission ni biya tijeti yada.
Te Australian tan ni waddu guddo o utille nami Australia la fuma harole gugurdo Abdulla fum chaffa ta kamale bisan qabdum be khammo kes kay samo guddo len o utiyadani.
Nama hariya o winan addati ittifakati nu hariya miti amata tiyarkino antana. Gawu amata kana mo khaddati yeddu o utijani Australian gutun wega jirti. Wutu ta tulle bishan bahara gurgudda qabdi nemni bishan bahara ra daqeti ifra qabbane sayo
woje tagam o wagamit
degree shantami tijaniti e gajrani amata kana o
sporti la doga fanu khay sumatti wal qorqoranna walo defanna yokallaltu bare dormite telle gan gannani yo jolle mannem barnota fitatwan university college le tanan me hawasi romo khati jiri jolle walt qabe bihisana wana kana dagem wana kana khan guddo qabdu
wonne kana khuni amata matatti diata ta romo community ko peisa wan kuta jaharra e bifame yo hin kudala marra diploma degree dan phd da warfu dote ko peisa diti mati romo unda yamane chiratti badasa san kanani fi kujjebe sai ga kabarno ta dbe baratulle ni godo jenneti abdi kabanu retir ma de ture chiratti wan nama gamachi su ture
Obbo Wazingala tefanna do tokko dubbanno drogomin sporti Oromo America gaba kaba osfana lembarana Atlanta Georgia tokko pesani radoni bio e saganta fan Oromo jaka sujurta maratoni katta muri kakalama sadi afre obbe tenne gijal kamne daqiqa diddami shanan tokkiane wana feddabar Abi bakata karkar UNHCR wanduri guddon tolchen barana nam waran hiyuma fi abboten rebi yabasan million kudani oli karkaru faddunyat iyo fi jira Henry Hernandez in werge jalanenut
Foramin baqattoota addunyaa Geneva keessatti muddee 16 hanga 18tti hoogganoota mootummootaa abbootii daldalaaf hawaasa siviilii walitti qabuudhaan ummata miliyoona 70 caalaa kanneen sababa adda addaan biyya ofii keessaa godaanuuf saaxilaman rakkoo mudateef furmaata barbaada. Namoonni jireenya ofiirraa buqqa'an irra hedduun biyyuma ofii keessa jiru. Garuu kanneen miliyoona 25 ta'an daangaa biyya isaanii ce'uun dheessaniiru. Kan baqattoota irra jireessa jechuun miliyoona 3 qabxii 5 keessummeessaa jirtu Tarkiidha. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan hoogganoota siyaasaaf kanneen biroo waliin walga'ii Geneevaa kanarratti ni hirmaatu.
We're of course delighted that President Erdogan is coming to this.
President Erdogan walga'ii kanarratti hirmaachuun isaaniitiin gammannee jirra. Hoggantummaa isaas akkaan barbaannaa jedhan. Duulli waraanaa Siiriyaa keessatti gada deemaa yeroo jiru kanatti lammiiwwan biyyatti sodaan nageenyaa jiraatus deebi'aa jiru.
Tens of thousands of displaced people are actually returning.
Kanneen kuma kurna hedduu ta'an lafa nagaadha jedhanii amananitti deebi'aa jiru. Kunis jireenya ofii deebisanii dhaabuuf yoo ta'u qabeenyaa fi mana ofiitti deebi'uuf maaltu nu hafe jedhanii ilaaluuf akkasumas carraa barnootaa qaban kanneen biroos yaaluufii jedhan. Walwaraansi siviilotaa ka Siiriyaa keessaa ummata miliyoona 13 qeerraa godaansisee walwaraansa Afgaanistaan keessaa immoo waggootii 40 gaggeeffamaa ture lammiiwwan biyyatti godaansaan addunyaa irratti akka beekaman taasisee jira. Namoonni hangi tokko carraa dinagdee fooyya'aa ittiin ilaallatu kanneen biroo hookkara hamaa irratti gaggeeffame dhiyeessan jedhan. Mootummoonni Tarkii, Joordaan, Labaanan, Jarmanii akkasumas kanneen biroon godaantota lakkoofsaan guddaa ta'an keessummeessaa jiran. Biyyoonni kun godaantonni akka gara biyya isaaniitti deebi'an gochuuf dhiibbaa jala jiran. Akka Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa baatuuf kan godhe dhimmi tokko waa'ee godaantotaati. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteets to'annaa daangaa jabeessaa kan jiru yoo ta'u, kunis godaansa ittisuuf keessumaa ijoolleen warrarraa adda ba'uudhaan godaanuu isaanii sana ittisuuf akkasumas godaantota biyyarraa dhiyeessanitti deebisuu ittisuuf jecha akka ta'e beekameera. Koomishinarri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee akka jedhanitti rakkoon akkasii sadarkaa addunyaatti furamuu qaba.
For people that arrive in the United States, we're advocating that those who
ummanni United States dhaqqaban kanneen dahannaa siyaasaa fedhan dhageetti madaalawaa Ameerikaa keessatti argachuu qabu. Ijoolleen warrarraa adda ba'uun qaban bulchiisa Ameerikaa kana gochuuf gargaarsa barbaada taanaan kennuuf qophiidhaa jedhan. Hoogganoota mootummoota adda addaa ministeeronni mootummoota kanneen 3000 ta'an walga'ii tokkummaa mootummootaa qopheesse kanarratti argamu. Kunis rakkoowwan Siiriyaa, Afgaanistaan, Maayinamaar, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Venezuelaa keessa kanneen uummanni miliyoona hedduun biyya ofii gadhiisanii baqachuuf sababaa ta'e irratti mari'atu.
Sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii Horn at VOA News irratti imeeyilii keessan nu ergaa feesbuukii fi marsa interneetii kennallee qophii ta'een irraa daawwachaa caqasa jenna gara nama osoo hin deebisee oduu haaraa qaba.
Oduu haaraan manuu dhaqqabee qabna dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaan tika nagaa mootummaa naannoo Somaalee kan Abdii Illeen hoogganamaa ture duraanii Muktaar Muhammad Subaane magaalaa galma mootummaa Somaaliilaand dargeessaa keessatti qabamuu fi mootummaa Itiyoophiyaatti kennamu Somaaliilaand beeksisaa jirti.
Taatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qopheessan taawwixata agjimaata sanuun beettanii gamkaaniin ammoo naayil saatirraallee qopheessan caqasa waan torban keessatti hojjan hirrisanii deebineetiin guyyaa boqonnaa lamaan isaanitti himna naayil saatirraa jechuun gamkaaniin ammoo mitir baandii 22-25-31 irratti raadoonitti nu guyyaa guyyaan caqabtanii waan nu beenne nu barsiisa waan nu deemnu qaabachiisa dhiyaatu keessatti nu barreessa jenna mitir baandii 22 kiiloo heerzii 1185 teenta ardaa tanuma qophii boriitiin walitti dachaana sagantaa afaan amaaraatti taana aniin soraa haala keessa nagaa keessa nu bula. The Voice of America.